Exclusive.
Bluff, they're on Ian Pan Vibe Rap Music.
Exclusive featuring all the beats.
Azi. Ha. Vietnam Navana. Navana. Navatila Vietnam Navana.
Navana.
Wadabu Rapulita. Wana bokupuri, jijibu mbuja pa valenta,
valenta izi.
Olonzile chama lava,
lava zi.
Aba igatana kwa maba,
mabanzi.
Namuku alanta,
walanta izi.
Love is between it two
people.
One number three, zela munjila pi
people.
Bouncing baby girl, mona she
shebu.
Gawapene na koku fona she
shebu.
Ale number son twale boku ti
Dina.
Chumfuati sova na chiti
Dina.
Twenda bonze number leno na chiri
Nina.
You can see me tele Jonesy
Dina.
Love is blah
blindy.
Ifingu mona tefi kumona bana
bananzi.
Iwe tu alipanga po
bonzi.
Lefua ikanga kufishena pa po.
Itawa valentinezi. 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 Chapa valentinezi. Chamala vazi.
What up?
Chamala vazi.
Aha.
Chamala vazi. Isi zimbo chamala vazi.
Chamala
vazi.
Shimikila kwa maeta.
Eta zi.
Chava mumari le shenshi
shibi.
Nota ya mafurenzi
shishibi.
Chava mona ma baby
baby zi.
Noti wari ya ma lady
lady zi.
Birthday tu makaki
kaki zi.
We kushti la ma jigi
jigi zi.
Eguli pwa ma kapo
kapo zi.
Ya pelela muma bando
bando zi.
Nga mwaya auti kuleko
lego zi.
Ningo kote ma ofo
ofo zi.
Mayompa pa na nenga kupa
papa.
Yali shibi kwa ni bampa tupa
bampa.
Paya fika tetunje bati fuma
fuma pa.
Twali tamcha kachena muma.
Chapa valentinezi. 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 Chapa valentinezi. Chamala vazi.
What up?
Chamala vazi.
Aha.
Chamala vazi. Chizimbo chamala vazi.
Vibe rap music and I the place right now. Make your sweat down boys, scatter your legs and they put on pan boot and putting down right now.
Bosagima,
Jagimani,
Najon Matso,
Matsoni,
Celestine Muka,
Mukanzira,
Ivine Vigaira,
Landira,
Bos Patiri,
Patiri,
Ugona Bosi,
Bosi.
Bijiza
Chizanga
Uku na Branicha
Branicha da
Bosho
Bosho da
Bashivani
Bashivaneza
Isaac Pa
Isaac Power
Na Papako
Papako Ni
Na Bana Bina Tribo
Tribo
Young 50 Uku na Neverbo
Neverbo
Big Bauti Uku na Veneza
Veneza
Iga Silimu Ela Emma
Emma
Godfather Katima
Katima
Abeo Jizi Ela Chisema
Chisema
Kizi Gashi Bashia
Bashia
Ela Ela Nasela Se Wakuka
Wakuka
Bosga
Bosga Fana Aka Kulia Nanguka Chipi Kwa Kana
Wa 50Z
Wa 50Z
Ela Ela
Exclusive from QueenJams.com.
Bashteza.